nakho ke bokhokho nomkhulu sikhipha namhlanje intombazane unikeziwe sibikela wena ke khokho undlala bejuja beyithengela amasaka sithamba naye kuyogana lentombazane emzini akhumuzi lapha yakhona siyabona
I'm sorry.